Ngilapha nje akusiko ukuthanda kwami ukuthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngilapha nje akusiko ukuthanda kwami ukuthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngoba abanye bayasokola, abanye bayasokola ikadi lele sigo. Abanye bayasokola, abanye bayasokola. Izandla zedlula ikhanda, ukubonga kwamakwanele kwande nabanye baphakwe kimi kuyanda ngizobacobela. Ithi ngibonga ithuba lokungibeletha ngize ngifike lana. Ngibonga ithuba abanye abafiki lana. Ngibonga ithuba enkosini nabakithi abalele. Ngibonga ithuba. Akusiko ukuthanda kwami ukuthanda kwenkosi nabakithi abalele. Ngoba abanye bayasokola, abanye bayasokola ikadi lele sigo. Abanye bayasokola, abanye bayasokola.
You won't need.